ama mu n'oge eme oge enya lue ese ku na ama mu n'oge eme
eyi uje chuka buru chemo
ese ku na ama mu n'oge eme ama mu n'oge eme uje chuka buru chemo
ama mu n'oge eme uje chuka buru chemo
onye ma n'obi ya gba first n'onwele onye ma na ndị izizi ya bụ ndị ikpeazụ n'onwele onye ma nne n'ụwa siri ike nụ eziokwu na ama m n'oge emelili eziokwu na ama m n'oge eme n'onwele onye ma na mụ ya emezi dibewunu eziokwu na ama m n'oge eme n'onwele onye ma na mụ ga-emezili be nni eziokwu na ama m n'oge eme n'onwele onye ma na nwanya kọlọ n'ụwa nne n'ụwa n'oge mmezi wee kule jikwa n'onwele onye ma n'oge mmezi n'onwele onye ma n'oge menụ n'onwele onye ma na onye kọlọ ọnụ dị na-emesi nne n'ụwa n'oge anụta dị mmanụ eziokwu na ama m n'oge menụ uche chukwu abụrụ uche ma ama m n'oge eme ama m n'oge eme ama m n'oge eme
chukwu abụrụ uche mmadụ
eziokwu na ama m n'oge menụ na nne ụwa na-enu uwe siganụ na o nwelu ndị akọlọ ọnụ nwa n'onwelu ndị akọlọ ọnụ ego n'onwelu ndị akọlọ ọnụ dị n'onwekwulu ndị akọlọ ọnụ ụlọ mana tata n'uchechukwu emegonu na pabụ ndị napa na-egoli isinu uchechukwu abụrụ uche mmadụ eziokwu n'ifele ya emelele ndị lo eziokwu na ama m n'oge menụ n'ọkwọnụchukwu nwee final say n'ọkwọnụchukwu nwee nu chukwu kele n'igwe ya nwe n'ụwa ama m n'oge melili uche chukwu abụrụ uche mmadụ ama m n'oge eme oga broda bedebakwa
ama m n'oge eme uche chukwu abụrụ uche mmadụ
atagide afụfụ wa nwụlụ eziokwu na ọ bụ mmadụ na-ekwu maka na chukwu kele ụwa na okwu belọ okwu nna-eche n'ụwa bụ okwu chukwu nụ maka chukwu kwulane n'ụwa na chukwu ekwugo chukwu kwura
chukwu ekwusigo
chukwu kwura
chukwu ekwusigo
chukwu kwura
chukwu ekwusigo uche chukwu abụrụ uche mmadụ
ama m n'oge eme chukwu dododo
ama
m n'oge eme alụsị nwekwu agụ mbọ nye ọba nọ na mmanwụ n'onwele onye mụ na-akpọzi n'egwu prọfetas elisha bechi na onye nwachukwu nnukwu nwanyị na-ekene m adeobi nnukwu nwanyị na-ekene m eze nwanyị kibi ya nnukwu nwanyị na mekene yi ayo ọ na-atọ ndị ekele abụ mmụọ ọ na-atọ ndị ekele abụ mmụọ nnukwu nwanyị na-amekene yi prọfetes na-amekene yi prọfetes elisheba chinonye nwachukwu adeobi Ganya bu nwata neto nite Na ndi ojo na pabalo ya mba nuwa Nonwelo nye mwana oge menu Nonwelo nye mwana oga buzi onya muma Kone to nite Kogu sila awko Numu oko oba Bright Primary School Oga Secondary School Nishi Oga sewe bidolu chukunu Ilo nasiwe kalisia Mandia mosu na fajo lajo Mandisi na jajo lajo Mafa malo nolo ya sinikwe Ifo nemene no wabi ife mwa Sumudu Mbobi dolo susu olo ya no Owe sepula na we yoba chuku Osisi ya gosisye yuso Uso gesi we pelu chidendo Ewe babati ya nobobando Obobandu shabati kodo unofu Oje lo susu Nankafa mokosi Nonecha Ogusye we gaba theology school na Lagos Ogusele Chukwu ye kwari adidi mma Enoko Nwachukwu Ona lusi olu di mma Olu chukwu kona lusike Ifo nemene no wapipe mwa Donyo na chula jaboke mwa Sumudu Prophetess Elisha Babonya Muma
Prophetess Elisha Babonya Muma Chukwu
Ono Manonya Bumwa Bubando
Prophetess Elisha Babonya Muma Chukwu
Mwachukwu Chino Nyega Muna Abba
Prophetess Elisha Babonya Muma Chukwu
Konye Ndi Mwosi Jejogu Nambale Niwe
Prophetess Elisha Babonya Muma Chukwu
Ona Dobu Ndeke Labu Mwa
Prophetess Elisha Babonya Muma Chukwu
Sumudu No boy am we see of Yeshua Shabbata Sambele Wado Wide Nukumai Obi Dalu Yana Lagos Na number one Elisha Shabba Street Ilobo Obi dalo ya Akachuku no de na lo ya Ome zili barata nambara Weme pele nyi branchi ya Mba nyi funo lo nyana ganilu Nankwele suna kakono fo Ome sikwa Mepe kwa branchi ozo Doji riba Miraculo kalia Chukwu chukwu mwode mwa wechi ya mma Maka chukwu yeli ya mwana kwa wisdom Precious Anita Daniel Fefo Yana Michael Umwaka chukwu kwa sila gosi Subudu Ame muna oge me Oge ya lue Uche chukwa bulu Doke mune no wa yelu maka Awa muna muya wa Bugatti Ama muna muya wa Ferrari Eze kuna muga wa Jigade Duche chukuno ye melile Okwe fulipe ndilo asele basele rabuze na kete imi ba malomo na buze na kete agumba mwonyo bidigo ijo 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 amamuno geme tukuro dodo gazelu munda yemo ijo 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 amamuno geme Monica no papa ya no Monica no bonya shawo Monica na bachawo nanu wanu ije nu wesika nu uchochu babulu chemado ka Monica na bachawo e manifanesilike ili nanu nanu wanu bolo Mano welo nye mano ye bulike Ijo wesika Nokwa nuka paso ba nabia Madu wewe muma ka profete selishe ba Onya muma chuku None menu nukwe pere ba ma Odia Mwe bolu maniko nyashe wonu We jebe nanko nyamu machuku O nyamu machuku we pebele ye pele O we pide we zipe yosi O kwalu monika Nono duafi nono bulo nodoge Nemesia neno wani pegade mwa Monika no kwele kwe Monika wewe lezi woku kwe We kwenu chuku mkwano Nabulu nakusi ashe wako nabano Kukalo wagebuni yenu Omele meo Imana Monica mesili kusi ashawo Chineke webune yenu Omesili nanu wanota didi mwa Nyabu Monica nona kuzi oku mwa Nungwelo nodu madu nonenu wanu Nkebalu jiyo bayale Onodu abuni pulo mweki Esa igi welo kukwe kwenu Nemesia neno wani pegadi mano Makanu che chukwa bulu che mwado Ongweli pamelu na kukwoso Panyelu nu jebezi Jebezi bonyo wana kono Jebezi bonyo wana sono Owe puto kumbosinu Jebezi weto balele Owe yaba chuku kelo wa chuku munu Biko bangwelo manado Makando belo kukweo Yemesile bangwelo yanado Jebezi mesili bulike Jebezi mesili libeni Jebezi mesili mebopuma Mwachuku Anado abone nata Eche na noge ya kukwo Makarangedu nilu nabia And now we're seeking and getting a look at my Alele, Ujo, Mau Amemuno Gema ge nyalu e Ese kuna mamu no ge ma Hey
Uche chukwa buru jemado
Prophet Elisha babonya muma
Prophet Elisha babonya muma chukwa
Ono mano nyabu wongo bando
Prophet Elisha babonya muma chukwa
Wachukwu chino nyega muna ba
Prophet Elisha babonya muma chukwa
Onye ndi mwozi jejago na mbale niwe
Prophet Elisha babonya muma chukwa
Ona doku ndeke labu mwa
Prophet Elisha babonya muma chukwa
Sumudu Kanjanu kankene ndiodo kunu Nde pana jibade nama Nde nalulu chukwa lono Naka chukune no wano jenisifa Clifford Anabuike Ide Jehovah Nunubi Na seed of Yahshua Anabike Kanja zenuzu todogu Ifanyobu ago kamona po Asara kotela su tobu ago Nebo nyisto desanyi kamona po Ebu chairman, seed of Yahshua. Obuagu,
Obuagu,
Obu ninebu. Oyalema,
Obuagu.
Kanjese nuzu todogu. Ie nuku mwae kana bona noa. Obi mwata lugo mwae. A very good friend of our prophetess, Namasi. Atalugo.
Atalugo.
Atalugo, why? Atalugo, no, why?
Atalugo.
Tumudu. Chukwa buke somu yango. Milonye nasi dofya shudogunu. Ezio yi nanya kana po Ebu milonia nanya kamona po Ebu milonia Ebu milonia Chukwa buke somu yango
Milonia
Oya lema
Ebu milonia
Kanjeze nuzu todogu Bisente se kamona po no Ofonyo foti nuke zio yi mo Basha manu neke nem Ofonyo foti Ofonyo fwefi
Ofonyo
fwefi
Ofonyo
fwefi
Ofonyo fwefi
Kanye zetu zuto imunu Obi nonora kamona po Ofwefi na sido fiashwa Yosibo madu neke nemi Ofwefi Ofwefi Obi na imo Yes, he was mad. Kanja zianuzu todogu Sondarize kamona po Wokenku nabatete Solomon na power time ke nemi Solomon nu ne ke nemi Okenku na me ke nemi Okenku Oye mo kenku Yesi mwana me ke nemi Yesi mwana batete
Okenku
Chuba Kanjese nuzu tenuku mawu No one look monk and neck and neck. Abu Godfather, Kohen Gadol, Afamo Okosi, and Prophetess Felicia. Okosi, one name Fred, Ajodwa, Onwa of Ibuza. Nukum Mount, the general man was at that Zobo, Wonyamuachu. Focus your dog. Focus your dog.
What
am I to do? Focus your dog.
I'm
a monogam. What can I do?
What's
up, Mamma Monogam? Hey,
what's
up, Mamma Monogam?
I'm
a monogam.
I'm a monogam.